Akulira ofisi ekitongole ekibina kya mawanga magatte buvunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu Volker Turk asabye gavumenti ya Uganda okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu wakati mukeetereekererako okulonda kwa bonna okubindabinda ab'oludda oluvuganya kussa bannamawulire balekeraawo okutulugunyizibwa n'okuyisibwa ng'ebyokuttale. Ekiwandiiko kyafulumiza Volker ategeeza nti gavumenti erina okukuuma n'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'abantu ng'okulonda tekunnabaawo, bwe kunaaba kugenda mu maaso ate ne bwe kunaaba kuwedde. Alipoota eraga nti abantu bali mu 5 okuli bannakibiina ki NUP be baakakwatibwa ne baggalirwa bukyomwaka guno ogutandika ate nga basoba mu 3 kubano bakwatiddwa mu kiseera eky'okwenja akalulu okwatandika mu gw'omwenda. Ekiwandiiko kyoleka nti abakwate bali mu budduukulu baggulwako emisango okuli okweyisanga ekitagasa, okujemera ebiragiro ebituufu, okulemesa ab'ebyokwerinda okukola egyabwe n'okuma omuliro mu bantu. Taak mwennyamivu olw'ab'ebyokwerinda bayiibwa ne bateevuunya okukira munyeera mu bifo aba NUP gye baba bagenda okukuba enkuŋŋaana. Taak agamba ng'oggyeeko eddembe ly'ab'oludda oluvuganya n'eri abannamawulire ligwana okusibwamu ekitiibwa baleme kukugirwa kusaka mu bifo ebimu nga bwe kiri ku ba NTV ne Del Monta abatakkirizibwa kusaka ga paalamenti kw'ossa ag'enkuŋŋaana za Pulezidenti Yoweri Museveni.